Heat Waves. Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the CASS North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo CASS Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Hanfiga kuleliaha. Halista inogu wa jahan waqtiyada her kulka sareero waxa kamida. Qabqabashada kuleylaha. Waxa jira muruq xanuun iyo majiir ka yimaada cadaadiska culus. Waxa jira calaamadaha hore oo lagu garto inuu jidhku dhibsanaayo kuleylka. Daalka kuleylka. Tani waxay dhacdaa marka dadku ku jimicsadaan ama shaqeeyaan meel kulul oo fuuqa jidhku ku baxo dhidid badan. Dhiiga taga maqaarka ayaa kordha oo keena inuu dhiigu ka yaraado meelaha halbowyaasha, taas ayaa keenta dawaqaad. Haddii aan la aweyn, dhibanuhu waxa ku dhici kara jub kuleylku keeno. Jubta kuleylku, milicda. Jubta kuleylku waa uu halis nafta. Dhibinaha nidaamka xagamaynta heer kulkiisa oo keenta dhididka si uu jirka u qaboojiyo ayaa joojisa shaqada. Markaas heer kulka jidhka ayaa kor u kaca oo dhimasho keena haddii aan jidhka isla markiiba la qaboojin. Haddii hanfi la saadaaliyo ama dhacdo, isdaji iska ilaali waxqabadka culus. Gudaha ku jir inta ugu badan ee suuragala. Xiro dhar khafiif oo midab khafiif la leh. Cab biyo badan si joogto ah mar kasta. Cun cunto yar marar badan. Iska ilaali qaadashada kaniinka milixda leh haddii aanu dhaqtar kugu amrin. Daalka kuleylka wuxuu keeni karaa dabaqaad keenta jub kuleyl oo xaalad nafta halis gelin karta. Xusuuso cab biyo badan marka hanfiga kuleylka socdo oo wax yar cun marar badan.